Siki saka fuwala yamde joine jabori mintaji chapande tati dande studio kalangu keti nilon kibaru jimode fulfilde komin Omar Hama janganta on do masinaji seni isiaka nani kwa kibaru jide. Joro uro garbe kurunder departement gote ton enda tilaberi wati wulandu yade e ardip e house gambata lengarki nimbe egoybe uro jimu enwarde dengo uro mempamtina on do majom. Nani mbiye yilaru kotini do fila kaujaki woldeji kamdi ya wartirde jonde jang e potal futa matoenda alarba japido difa dundu onanan kolami do lady komadugu famtini do majunder ya utermede mpidino hande onanam kojong andal do tarifi hali no lamu tubal birni ngaure lomtondirta. Kori jamirte moton yerno kali nomi engare ko e kibaruji meden garki bibbe wuro feroybe gam torraji pelle murtube der wuro garbe kuru jodade le departement gote region tilaberi o fi hoji hakkiloje bibbe wuro tawabe jonde der wuro ngam abdu hijo jowro wuro garbe kuru no watta dande yaade e gomnanti kanju e jom en bawde waddana be ballaga wakati ne studio kalangulam dimo
honkuna kwara akanka
handen sire amin de enden hamjaki gan himbe gari beedi he amin miden godi himbe ujunare e chapande jeddo e jeego no wodi juube daba bolsi banizumbu he alfasi rewbe chawbe chapande tato e jeegom kan en tawda he mabbe beebe tato himbe dido dumayi dar mabbe garki jama arede war beedo he himbe sire amin de ni waddani min sadorna dundu sabi ko miden gatta dane he yaade gomnati kan fu e godube bawde be duruwa waddande min balla ko nyaami dunguni woni no wara himbe be enden du yasin goni min kebani be nokkure to be joodo amma fa warde joni e gadana ka tendere minen du min jottake keddi bawde am
hala bore gogo ba ko farga
alarba jabbi do en tanda der region di fa dum fudde yilaru tende suru gol kanjum e kawjaaki woldeji hawtade e jonde jam e potale chakanimde dum donno wuroje laso e didi o fi o jewta kolati der balde sapo o tindi wadoita kolati kazelma mamadu abba kiare lamido lady komadugo kan ardi dum wakati no gudi adraman yewtide makko faminiran
en tant que chef traditionnel
comme lati lamibe finatawa dum enda ko waddi min do ni wonno min dara min jojjina jam hakkunde joddibe tawabe don endam kanjo en ji ndungu wonno warni wakati goddo wodi fitna hakkunde himbe der gure no ga edit fu min kaltani hala no himbe watto ko jondi mu en wod goni gi nandan be kakkila e gurti nonon do faande seni bonana ngesa wadi tawe faame no yewti no jonni ngu badirte jo o wana honno arande ni non hunde yewe goddo watne oto metti ne dum wala jaa min gonngal e hore mudum neddo ko fo hawjibe filla ko darto kulle nawtirde kawtaade en dan no wonder jaangal neddo suudu sariya dum don jamaande ne heewi ko tawa hen ko laati fo dam ballaga mudum faamin keba min gada tindidi en dan faawon ko watto ko tawe ndungu wada e jam tawe fitina fo wada hakkunde remobe e durobe
entre agriculteur et le
bandi mimani Musa tawada to enda difa kawon ko yewtide makko fa hande ni biya alarba biti don non to enda nimbe feroybe tawabe der jipporde nimbe feroybe der region Agadez ngadi mburtaki fa neddo goto mayi der mu e gineji kewdi ko boni amma ardibe house region kamyu e hawjibe filla nokkure jipinirde nimbe feroybe fay goto halay do majum de yeru no peroyde no filo nokku to jippoto mane bien talki jipporde wi o wi no walde no nati hakkune mabbe wakati no Musa Mamman yewtide makko
fay ya wi d'abord un mouvement
no rafi narral non kanati hakkune bibbe lady Sudan ben burdi dinol go wada mo sengo fu no jamta hakke mudum den non wolma yeyna to hakkune mabbe wakati ne ko habbini be ngari faacenda be den nati no padda gaz lukdo der nimbe tawi mi do tawa don ndoggumine wodi do mi do hakke kina kujjum non tokkiti dum e wadede gander ko wittino dum wadi kulle jamtaade ndu wadi ko se be ngari to police ji din no cioddi tabe wiide be tefoa naral hakkune mabbe nonni
essayez de vous arranger entre vous
nani bibbe wuro matari der departement mo difa no tawra sadorum dam rafindi am lobban jarte dam bulli didi ko wuro gon tawda ngala no kejinimbe o fiidu ko sattini dum woni alla e garke nimbe feroybe e egojje wuroji mu en wari dam don sabi ko be ngatta dande yaade en ardiɓe hawzu mballagal maɓɓe. Goudi Abdourahmane yewtide woɓɓe maɓɓe.
Gonga emen tawra rafi ndiyam matari kasende ferowɓe gari eɓe ɗuuɗi sanne. Min ngala golle de hana adol ndiyam saɗornan no woodi. Emen gatta daane yahde e gonnati e gaddanamen balla ɗum ɓeydanamen baa ɓullinum
matsala ruwanna.
Emen jehi adol ndiyam illa subana degon fa janɗe sappo e go'o yahde sappo e ɗiɗi mo jemma emen jaarton en. Kasen ferowɓe gari ƴoyɓe feega koɓe gari ɓe ɓeyditike nino. Min ngala ndiyam jarteɗan kasen dungu jippaaki faa jooni. Menen rewɓe e sukaaɓe menen ɓuritorraade. Illa subana garmi ɗo en rartude ndiyam amman faa jooni mi hoota wuro ngam mi heɓay ndiyam. Emen gatta daane yahde e gonnati leydi waddanamen balla menen rewɓe.
Lebbi jeegon caggal nde golleji laawol Loore hakkunde Tawa e Agadez fuɗɗano. Ɗi golleji ngalano njaawa fey seɗɗa yeruno Alaji Arzika Mahammadu mawɗo syndica kawjiiɗo filla looreji kojoji nimɓe no yaara wiiri. O do ni fammini e wiide ko laabi kewɗi tawaɗi nder o région no tawda caɗale kañƴum waɗi komo watta daande yahde e ardiiɓe hawdu heɓana o fi mosal ngam batte Allah jippaaki ndungu. Idrissa Adam yewtide makko.
Leydi Tawa no foti wala fu laawol lobbol yiwde Tawa yaha Agadez laawol mum wooɗa. Tawa yaha konni laawol mum wooɗa konni ya ñamene wala fu mo andana kanka e ɗon no ɗum wori. Ngol ɓe itti Tawa yaha filli jedu kandu ko anda fande min jeyi timmode muɗum min paamay fu no wontiri. Talakaka ko ɓorni ɗum yiire hitere mum hunde waɗama gasino gollitira. Baajo hanka komin ji jaati ɓe puɗɗi laawol Tawa yahde Agadez ba ko ɓe puɗɗi ɗum waɗa kilométre gooto moɓe debi sago ɓe miije ɓe gatta mana dow muɗum ba meterji hembe minen ka min jeyi fu koɓe gaɗi. Himɓe kay torde ke nisanni ko torde himɓe to fu wala sewana laabi celduɗɗi enɗa. Hande en joni ndungu wonno warni so ndiyam toɓi neɗɗo tokka dow gayɗe no ɓuri ɗum tokka laabi celduɗɗi. Sena hooji hakkunde konni war Tawa jolloore yiɗa ba yaar ɗon enda loore mum ba ko tawa du no ɗon no golle golle ɗen enɗa mboɗɗinama gan do hembre waɗi ko watta capanɗe jeego ko golla hara hufugol gayɗe enɗa nawa yetto Bani Gichir. Hakkunde Bani Gichir e Tawa ni woni ko heddi e
golleɗe.
Ministére hawjinde fi cellal ɓiɓɓe leydi nder andinore nde wurtine jeɗɗire nde miccintini ardiɓe sarusiji kawdiɗi cellal nimɓe ko nawaɓe hano wonduɓe jonte paɓɓe noon ni koƴanan mu'en teddengi yoɓantake bambuɗo. Ngol laawol laamu du welinimɓe département Birnin konni sanne eko ngol gomnanti waɗi. Asumane Moussa Arjika yewtidi e woɓɓe maɓɓe.
Gaskiya mu wannan
gonga anninore ko ɗum waɗi ko hokkude himɓe safare ñaw paɓɓe ɓolum ɗum fototiri wakkati mo himɓe kajaɗum ngam wakkati ñaw paɓɓe ñande fuu menen rewɓe emen lokotorore. De neɗɗo yaari suka lokotorore ɗum winnanimo ordonnance neɗɗo de waddingol wuro hokkingol jomɓade de ara li'o o watta naade ordonnance. Min nanga torrago menen rewɓe gonga ɗum waddanimen nafakka sanne yettore Allah.
Allah sambarka
to de gonga minen moƴƴere de min gaddana seni min mbiya yettore Allah ngam degon ɗerol de neɗɗo windanama ɗum yaha soodowa safare wara ko warta tawan torra waɗake ngam hande himɓe no tawra refke ƴoran ceede. Ko gomnati waɗi ɗum du welimin sanne Allah yoɓuɓe
wongiji Allah tabbatadde Allah heewi.
Seni no fedde no hawjinde filla cuɓaki nder leydi kenga noon jiidal naati hakkunde muɗum yaade partiji politique kanƴu e nimɓe pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi. Ɗum du do fi limugol e waɗande ɓiɓɓe leydi tawaɓe hano nder leyɗe yaasi noon ni ɓiɓɓe leydi Niger yeru no suudu habaru wiyetendu Sahel dimanche famminir hannde. Kanƴum waɗi ko maître Isiaka Sunna mawɗo ndu suudu seni o fammini e wiide ko leyɗe sappo e joyi kamɓen kooƴi ko laati nimɓe ujunaji hemre e lasoji nayo kamɓen limoyte waɗanede talki wote ko jamani noon ni nangude lewru jeune du ujunaji ɗiɗi e no ga e ɗiɗi. Kengan noon ton nder Agadez mbiyen ɗum maɓɓiti luumo kollol pamaro gollal juuɗe ko rewɓe ko laawal tataɓal noon ni. Ɗum du ngol luumo du balɗe nayi watta ko hawritoyta régioji jeetati lewdi meɗen Niger. Madame Amadou Mariam ardiɗo Sarus kawjiɗo filla luumo kollol nani ko fammini Moussa Mamman.
L'objectif de cette mini foire
mana luumo kollal pamaral ngol woni hoytinande sukaɓe rewɓe région Agadez waɗoɓe golle juuɗe kulle mu'en ande e darjinede du kondam. Luumo kollol ngo no woodi dow ko tuuga dow mum. Min gaɗi taykaki dow filla rema ñamna hoore mum. Duuɓi ɗiɗi ni ko ñaw corona virus waɗi ɗum tampini dow rewɓe ɓen sanne sayi to ɓe kokka laawol yajinde golleji maɓɓe. e jiide am rema ñamna hoore mum du no laawol noon ko heɓta yaajineede. Ɗum saabi ko luumo kollol gollal junngo ko rewɓe famana ngo aadi ekkintidde sukaaɓe rewɓe ummatoore ɓe duuɓi noogayi yahde noogayi e joyi. Ɗum du no fuɗɗuni noon gina. Kengan non ton der gayadun hanti fijo mabbe ko fina tawa ko be ngatta hitande warde hitande indi tirango yenandi noni go do non tokkube toru kambe e jimaabe kawrata wadde dun darude noy dungo gum wonteri mamman do sa ko mawdo jimaabe gayanani ko fadel adu
muy nyisi de dadi murna
hikka min gadiri batu amin gu weltare gacce fudu non woni min gi ay hikka tobete nyamdu du wadan de Allah jabi gan kanko o e ladde de endan e limtumi boyi ko wayri himbe tefude de min mi tefide hikka mi halidu ko mi heji he majje o wi'i kan kanko on o nani amma boyi ko wayri himbe gara tefamu min mamman odu mo tefimo hikka odu mi halana himbe be pama ko be beltato sanne nyande min cankiti nyande mun diyan toba dan mati hendu fudu non wadai himbe jehi awo
ruande jube wadai na ruona gzo to kaji
fedde leydi Niger awjinde filla fijoji pertol bali wi tengo triathlon sigilake nogay e joy yade e jeego mudun ekkintinol yade to jeewobe ngo fijo yerno maru amadu mawdo ngo fijo halirdu nyaloma hande on taba kenana andude de no kure moktar ahmadu yottide mak
ekkintinol ngol waɗanta kenani yaade e hawjotoɓe pottanɗe ɗen enɗan kañum e ƴeewoɓe gam batte sembinɗinde andal mabɓe dow gollal ngal endam no woodi fottereji goɗɗi gaɗoyte jaango assé oɗa donc endan du konnan ni hew mabɓe fuu hollan keddi ko heeɓi faami eko wawi ele gollal ngal les fottereji ɗi du konna no woodi no fottereji triatoloɗi leydi Niger kañum e Sénégal e Centrafrique e keerole an kay ni leyɗi gonɗe toyte afrique ɗiɗaɓ pottanɗe mawde no woodi ko ɓurɓe duuɓi nogay e naynayi nonnon konan sukaɓe ummatore hewɓe no goni he majjum ɗum du kono ha leydi Niger ɓe ɓuuri hewurde ley mabɓe du waɗan laatiɓe jahan e ley pottanɗe ko waɗoyte ley duniya ko watte dow balɗe tati ɗum walla ƴeewoɓe ɓen enɗan fou kala en du konan keɓan état no wonno andal mabɓe foti e ley gollal ngal tawaɗo wawi sannedu fou no woodi mbariyari ko hokkete ko laati hono fedde ley duniya kañum woni ko hokkoto ɗum
à travers l'expert qui est là sur place.
Yewtere meɗen pinnino hannde e jatano tendan birni gawrele région do soko laati no tawa nder laamorɗe leydi ɓooyuɗe kanƴum du waɗi laamorɗe leydi ngo mbiyen no woodi no gollirta caggal nde laamiɗo Abdu beeɗi maayino jeɗɗi février 2022 e nogay ɗiɗi fawata joni famaka gulomto ɗon Boubacar Hamma beeɗi famminininɓe no ɗum wontiri.
Boubacar Hamma beeɗi a jeyaɗo e suudu laamu birnin gawre a bindowo du dewte taariki a windi dewtere woodune mana sanne dow laamu tubal ɗo leydi Niger jeɗɗi lewru février hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e laso e ɗiɗi Abdu beeɗi Allah yaafomum laamiɗo birnin gawre laati haalan min fodde no fina tawa laamorde de enɗan haaliri laabi ɗi e joɗɗina gam hawjade laamorde de enɗan fadde laamiɗo keso on suɓeede
nde laamiɗo on maayi so waɗi balɗe capanɗe nayi wooduɓe laawol e laamu ngu fuu ɓe kawran noon ɓe cuɓo gooto nder maɓɓe kañum jotto nokku laamiɗo on enɗan faa ñande laamiɗo keso on enɗan watta
moye haana suɓeede watte hawjo laamorde nden
ɓe ndaara ni noon keccuɗoɓe laatiɗo cahiiɗo noon enɗan nanenteɗo so haali tawe du on ɗon wala anniya kanka tewtugol laamu laawol ngol ɗon ko ɓe kalfina ɗum
noy ɗum sigi lortu cuɓaaki laamiɗo keso on
actuellement
gouverneur kañum won ko wurtinta talkuru holla laamu on wala ɗon jonka wodduɗo laawol jiɗɗo fuu no wawi wadde talki muɗum ministére mo reedi leydi toon talki ɗi yaarte toon ɗi ƴeewte ɗi tabintine caggal mum sey ɓe mburtina ɓe kolla moye en woni ko tabintina no wawi filade laamu ngu e laawol ngol ɗon ne heɓɓe laawol tewtugol ngol ɓe kawra kamɓe e laamu leydi ndin ɓe taƴa ñalande nde haani laamiɗo keso on watte
les élections vont avoir lieu
haala min noy cuɓaaki kin enɗan waɗirte
les élections
jowruɓe tawaɓe e ndengu ngu ka en goni ko suɓoto laamiɗo keso on so ɓe cuɓake ɓe timmini ministére nder reedu leydi kañum woni ko yaato tabintina keɗɗo laamu on
enɗan
ɗon to kibaruji meɗen tili e fulfulde kirtan to jamirti.